Nata wotabana yonja kusumwana wafe Bamukuwa bayimba nti mboko zake
Muga katonda mugulu bwembanga mbera ntabana ngerango omuntu muli munda funo kuswangi Adina Records
Savage
Jared Chiwe
Felix
Katonda wampa munange simye Neteri kalunji kefunye mbulunji Abasajja bekuba embale nebeta Bolokuba balwanira nantaba ee Abakadde n'abatonda abatasaana Bona begomba okufuna kunze Olw'okuba obulungi mukama bwe yampa Erinnya lyandi balwanya sirinyome Abeeyogerako n'abalemu edda Nga babitibwa n'abamu bakungu Besema bwe betaba nantaba nze Abasinga olw'obuswala ne balwana
Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake
Nenda kuhora batuze woku chalo chafe Mujje twekala kasi kuba kino kisukiride Balinda na kwetegereza bamukuba bayimba luyimba lwevanizi
Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake
Lwaki tetuyamba nantabo yogera amazima ntono gwenjagala okusinga kusomwana wafe
Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake
Muga katonda mugulu bwembanga mbera ntabana ngerango omuntu muli munda nfuna obuswandi
Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake
Nange sayagala kulwanirwa abasajja bamwe gwali musango gwa mama yafumbe kyogero
Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake
Yatola kuibye nampa bambi mama wange kitegeza kasukali Mama tozanyirwako
Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake
Natabotabogenda kusomwana wafe Sigalenga weka zanyo sigalenga weya kare
Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake
Nange sayagala kulwanirwa abasajja bamwe gwali musango gwa mama yafumbe kyogero
Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake
Bayo natabawebe moyo gera amazima nti ono gwenjagala okusinga kusomwana wafe
Natabotabana yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake
Natabotabana
yonja kusomwana wafe Bamukuba bayimba nti mboko zake